olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua whaalia le malo tele se whaaiunga e to Italia i au se talia nei, whawhine ma alato whanau, o tangata anu u au se talia, o awa, ma whanau o fita fita o le Islamic State, lea ua tele tausanga o tola wapi suria ma isi atunu ua sasa e te tonu, talu ona whaato ilaloina le Islamic State. I le nofoanga tola wapi o tangata suulu whai le Al Hol ma le Roj Refugee Camp i suria, e faita wafe tangata suulu whai o loo tau si ai, e ao fi ai ma le ova i le lua se fulu o fafine au se talia ma alato whanau, talu ona whaato ilaloina le Islamic State i le lua fe se fulu ma le iwa. Ua o mai e se whai unga le malo tele, e to e talia i nai i la tau i au se talia nei, le to a wha se fulu o tamaiti, ma fafine e to a lua se fulu. Nā whaalia e le whaatonu o le Save the Children i au se talia, Matt Tinkler, na ia asia sia le camp, ma ia mōli ma wina ai, le tūlanga pangātia o lo o iai, fafine nei, ae mai se lava, le tūlanga pangātia o le whanau.
They just want to come home. They're desperate. They're traumatized. They've had no hope, really, for the last 3.5 years. They're willing to do whatever it takes to get home here to Australia. And when I looked into the eyes of those innocent children and I saw their malnourished state of affairs, their stunted growth, I knew that they are just hanging on. So this can't come soon enough as far as those women and innocent children are concerned.
Matt Tinkler, Ole Save the Children. O le whaai unga le malo tele, na whaai loa mai e le Minister of Home Affairs, Claire O'Neill, na ia tā uai ua whaia ma le whaai i le pui puinga, ma na whaavae i whaautuanga mai whaala potopotonga i le atunuu, o lo ngafa ma le pui puinga.
The Australian Government's overriding priority is the protection of Australians and Australia's national interests, informed by national security advice.
O le toa tele o whawhine nei, na wha amalo si o na malanga i suria pe na wha atosina i awala tau wha asese, e o lātou to alua manisi tangata, lātou te wha atasi ai ai o tau mō le Islamic State. O le toa tele, o lātou te iso lua po fita fita, ua feoti le taua. Nā vi ia Sophie McNeil, o le Human Rights Watch, le wha ai unga le whainga amalo o le Labour ma le Pālemia Anthony Albanese, e to e wha afoi mai ei i le atunuu, fafine nei, mā lātou whānau, o Sitiseni Ausetalia.
We welcome this. It's something that Human Rights Watch and other groups like Save the Children have been calling on the government to do for years. It really does, you know, if it goes ahead, it shows incredible leadership from the Albanese government and from the Minister Claire O'Neill, because this is something the previous government refused to do.
Sophie McNeil, ole Human Rights Watch. I le teimi o le whainga mālona te anei na manino le tūlanga o le Pālemia, Scott Morrison, e le ai ma se awanoa e au mai ai fafine nei ma lātou whānau i au se talia nei, e ui, oni tangata anuu, po oni sitiseni.
Well, I'm not going to put one Australian life at risk to try and extract people from these dangerous situations. I think it's even more despicable that they put their children in the middle of it.
I le Channel 7 i le tae au ana leila, na whaalia e se sui o le leina i luma po le kāpeneta a le Labour, Tania Plibersek, o se tūlanga le tā la whiangai le tū ulafua ina o tina ma whanau nei i se atunuu e le ngata ina la matia i le ola ma lolo ina, ai o tā la inga e pei o nasa whaato sina ina ai nisi o ila tau nei, e malanga i suria ma whai to o lua ai i fita fita o le Islamic State.
We've got about 40 Australian kids living in one of the most dangerous places on earth in a refugee camp. Some of the women, some of the mothers were taken there as little more than children themselves and married off to IS fighters. Some of them tricked, some of them forced to go there.
Tania Plibersek. Nā whaalia Matt Tinkler, ole Save the Children, ole nōwhuanga ole Oyele Camp, o se nōwhuanga le tāla whiangai, mō le soifua māloloina po ole ola māloloina o le whānau. Ai ua ova i le tolu ma le awha tausanga ono nōwhuai.
These innocent children and their mothers have been suffering in one of the worst places in the world to be a child for over 3.5 years now. I visited these camps myself in June and the conditions are truly desperate. So it's a matter of time before an Australian child dies if they are not evacuated to safety urgently, and the only place that we can guarantee their safety is here at home in Australia. They've been through hell, they've lived through war, many of the children have untreated shrapnel wounds. The conditions there are very desperate. It's over 45 degrees Celsius in the summer, it's freezing temperatures in the winter. These camps are made in the middle of an oil field, so there's oil wells pumping away in the background and noxious fumes coming through. It's truly a terrible place to be.
Matt Tinkler, Ole Save the Children. E le oilo atonu po o awhea e whaatino ai le malanga, se whainga malanga e ave esea mai ai whawhine mā lātou whānau mai Suria. Peita ina sā anua le sui o le tuangai i mata upu i Home Affairs, Karen Andrews, o se tau mo whainga po se ngā luenga e le sāonga le mō. Mā ilona manatu e le te tau ona whaatonu uina le fuafuanga e ave esea mai whawhine mā lātou whānau mai Suria.
The action that the government is taking puts Australians at an unnecessary risk. That is, those people who are going over to be part of the mission to bring these people back from Syria, but also the communities in which they will be living when they return to Australia.
Le suyele tuwangai imata upu I Home Affairs, Karen Andrews. Olo yele popole ngai nisi ili tulanga la mati o le saonga le muole tenu umai tangatana awai. Ma fai ainga I fita fita o le Islamic State. Na sa unoa Clark Jones, o se criminologist I le ANU, le Australian National University, e le tau mate le iei o se tūlanga la matia. A e le ai se tūlanga la matia mai le whanau, ma o le puipuinga ma le leo leo ino I lātou nei, o le tiutele na o leo leo, ma wha ala potopotonga pui o le puipuinga.
I think I've seen or heard opposition leader Peter Dutton talk about that they could come back and cause some sort of mass casualty. I'm not in agreement with that sort of type of position. I think we'd be naive to say that there is no risk whatsoever. And being well aware of this situation over the last 2 or 3 years and working with members of the family group and some of the international families, we do understand that there's going to be some risk. But we don't know the extent of that. I think the children, are totally innocent players in this. And the women, I think the majority of them probably will be okay, but we'll leave it up to the security and police agencies.
Clark Jones, Ole, Australian National University. Na sa anua Tania Blipasek, e wha'a wawo na whaia fe soa soani langolango I le ola maloloina. O le soifua māloloina ma le ola wha ale māwhauwhau, po le māloloina wha ale māwhauwhau, o I lātou uma o le ato e whafo I mai, I tina mā lātou whānau.
When they come back to Australia, I think it's going to be very important that the children in particular receive counselling, but I think for everybody involved, there will be an ongoing expectation that our security and intelligence agencies will stay in contact with them and monitor them. I don't think that's going to come as any surprise to anyone.
Tania Blipasek. Elena o Ausetalia ua whaia se whaaiunga whapenei, e to e talia ai o na tangata anuu, na āwai I le whaala putuputonga le Islamic State. I le masino iulai o le tausanga nei, na to e talia ai ele atunuu o Farani. Fafine matamaiti e to alima se fulu manatasi o tangata anuu Farani, na āwai foi I le whaala putuputonga le Islamic State, o tina mawhanau, o tina nā whai taito o lua mā fita fita o le IS. O le ripoti le nāna wha māpua poina e Tina Quinn mō le SBS News.
Like, share, mawhaali sau finangalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.